Muzima, tabizi na umura banzi Abuzi neza na abo wibesha karaba kunzi Abo mupfisi, cyangwa wenda rubutunzi Hari na babikorera imitima yabo mibi Abanje bonarahizaga nkaba bamumbazi Banega byinshi mbona ko bashaka konja hasi Sometimes na mabichi yabo nkata trashies Gusa bene adamu nibabi banega ibindi Cyari gitondo kimwe kidasanzwe donarinzi Tariki veni nago mbaga no kwishyura icumbi Byuka nshaka amasomo yo gutera rantirodi Wabandi naramenya ko burya yari uwo munsi Bari bamaze kumenya ko ninywera ibyatsi Umunsi nari nanagoswe gufunga urugi Umukuti wa mbere yinjiye nabonye blanti Yibaza wagwani uranabandi binjiye indani Three of us twabaye kamwe twapapa bya hatari Muri make twumvaga biri bugende ukundi Ku mihari myinshi nkabo turimo amadeni Baracakaje mpaka babonye evidensi Pieces of course nizo zabaye impamvu Biba bihindi isura ntangira gusaba mungu Imana isanzwe irari wacu umunsi irara andi Niko gutega yombi twambikwa amapingu twembi Mu bibi no mu byiza ndashima Ubundi mana yari ziko byari kuzambaho gusa Yansiga turagumana Niyo mpamvu nsenga nshima mvuga ni Yes I am happy and lucky boy Sinakomeje kurebesha izimboni Imana niyo yabigiyemo My blessing kubanjiriye ku mavi Byabaye once in my lifetime Gusa byabaye isomo ry'ubuzima Niyo mpamvu nsenga nshima mvuga ni Alhamdulillah Twarayuriye tugenda naza aho tujyanwa Amarira yanze kuza mutima nungu senga imana Destination go kwisanze ibiyodi byo Why iminsi biri gusa yanganaga nk'umwaka Gete shanu sonarenze igihoti ndakinjira Aho kubuzwa ibitagukije birakwicisha Cyakoza sinabuzisha umizi mpumuriza Bama mirongo ine nziza imana izaba umugisha Ndabyibuka savage mbwira ati humura mwana Natwe turi aha kandi twifuza kuzataha Iminsi umaze ni mike twe tumaze umwaka Usabwe gucisha make gusa ugasenga imana Ijoro uko ryaba rirerire rikoze amaherezo nungukira gusa ricyari cyane yari ibyacu byacanye ubusa Bwakeye bigize derira barogosha I was like dreaming Nibwo natangiye kubyemera Twahibirwaje njye n'ishumi zanjye twasanze Cyane ko twasanzwe stay na ho twavumbaga Imbabazi twarasabaga tukaribwa nkaho atatwumvaga Ubwo icyaha kirakura gusabwe no guhindurwa Spend six days missing azibagirwa Kuri rip station dutegereje gukatirwa Cyangwa tukababarirwa parike niyo ari kubyanzura Gusa Imana itarya n'uswo yatujyanye ahazima Gusa isomo nagombaga kwiga mu buzima Kuko wamaze kumenya ikibara kireka Yes we live and die gusa jya usaba inema Kutagira uruhare mu kwirakwiza Kirangiriza ubuzima Yes I am happy and lucky boy Sinakomeje kurebesha izimboni Imana niyo yabigiyemo My blessing kubanjiriye ku mavi Byabaye once in my lifetime Gusa byabaye isomo ry'ubuzima Niyo mpamvu nsenga nshima mvuga ni Alhamdulillah